mabete mabuda wa masa, tuko hapa tuwapashe vijana tushagundua ya the right, tuko non-stop, sikiza.
Huyo ndiye the right, ambaye ni right the right, kama vile muli right, the bill of right. Na kadizide kila mahaliko na right, na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo kwa na light, unaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right, 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 kwa sababu huyu ndiye the right, ambaye ni right the right, kama vile muli right, the bill of right. Na kadizide kila mahaliko na right, na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo kwa na light, unaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right, right, right.
Kuna ambaye aliintroduce the right, nyinyi mka decide mwilenge kio right. Nashanga huyo ambaye aliright, alikuwa na mambo wema yangayo kama light. Obvious, mambo right huwa yanaka white. Huyo ni Sagodi aliintroduce the right, kama vile mlielewana na mka rise the bill of right. Mkaipuza lakini eleven.
Huyo ndiye the right, ambaye aliright the right, kama vile muli right the bill of right. Na ka decide kila mahali kwa na right, na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo kwa na light, unaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right, 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 kwa sababu huyu ndiye the right, ambaye ali right the right, kama vile muli right the bill of right. Na ka decide kila mahali kwa na right, na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo kwa na light, unaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right, right, right.
Ya, yeah, the right ndiye huyu, jina Sagodi Jesse Atamola. Mnelewa ndiye ali right the right, na ndiye wakikisha kuna light. Ndiye the ten commandments ali right, na ndiye sasa hivi anaitwa Jesus Christ. Na kwa hivyo mimi ni casting kwa the right, na sasa nataja the ten commandments kama na recite, kwa sababu tumeelewa.
Huyu ndiye the right, ambaye ali right the right, kama vile muli right the bill of right. Na ka decide kila mahali kwa na right, na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo pana light, unaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right, 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 kwa sababu huyu ndiye the right, ambaye ali right the right, kama vile muli right the bill of right. Na ka decide kila mahali pana right, na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo pana light, unaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right, right, right.
Tukisema the right, tunamaanisha Mola, kwa sababu yeye ndiye the right, na kwake tunapata light. In short, namaanisha panapo mwangaza pana uhaki, na yote ni Mola anatuprovidea. Na ndio tunahimiza na pia kusema
huyu ndiye the right, ambaye ni right the right, kama vile muli right the bill of right. Na ka decide kila mahali kwa na right, na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo kwa na right, unaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right, 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 kwa sababu huyu ndiye the right, ambaye ali right the right, kama vile muli right the bill of right. Na ka decide kila mahali pa na right, na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo pa na right, unaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right, 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 kwa sababu huyu ndiye the right, ambaye ali right the right, kama vile muli right the bill of right. Na ka decide kila mahali pa na right, na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo pa na light, unaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right, 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 kwa sababu huyu ndiye the right, ambaye ali right the right, kama vile muli right the bill of right. Na ka decide kila mahali pana right, na pawe na the right. Obvious hakuna ambapo pana light, unaweza lenga kudo the right. Na tunasema the right, right, right.